care, I go.
Thank you.
Thank you. Magade, Dalwesu Nomshaba. Manxusa asemkhathini siyavuma. Zindlondlo siyavuma.
Siyavuma, siyavuma. Yana imvula. Yana, yana imvula.
Siyenxusa nomkhubulwane, siyenxusa mvele iqala.
Yana imvula, yana imvula.
Siyenxusa nina basemkhathini, siyenxusa nomkhubulwana. Gcwele imifula, izivuno zonke ziqhakambile. Thank you. amakhehla phezulu esibhakabhakeni ithokozani zindlondle inkulu nomkhubulwane ekhanyisani siyenxusa kini emkhathini imifula yonke ilalele izwi lakho
siyavuma 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 siyavuma
Thokoza.
Don't be fooled by the myth of control. Be at peace within the chaos and constant rebirth of the creative mind. Creation. To push past one's knowledge and understanding. Into the chaos. Push past the predictability.
I just wanna know you.